e kewde hawru be hen be kaltiti hono himbe be pabirete bangal hakkilo kanyi cuudum e mo inirte fambir fitole kumin irben banyangara en dokkidu ko woni hakkilo mabbe lam o gube kabantode koy mo ben kanyi himbe onoku yalla ana jabana e gube gombe selle ele onoku fu burema sagara kejaado societe civile banyangara
yalla himbe e gube wure jonde mo ana heba wir faadatu be iwto wajibi kinabe landine hor mabbe to fu be kaani landinirede kaaki gelleji mabbe cuma dido ana hani yewteedi sabe be ngalaato be ngona dido kulleji fu ana hani eweri tafu farma wir faade sabe hakkilaji mabbe ana hani juttineede hande le commune bajangara himbe e gube wure jonde mo ana wondi wadde si golle fu
ngonga jati kabaruji di fu kawritay yalla e gubbe ana keba ngarta do wonna ko horebe o en je gas mali collectivité fu e tawade tabareji ana gondi e fiyede yalla yidbe wartude do weli mum en fu ana ngarta do wonna ko Mamadou Traoré superviseur o en je gas mali to banyagarato holliti wide
wallude kreduji ni yalla na wirfo puri fu wallirde be kolle mbodi waddande be jawdi kay faabaade be ngure mu intinde cuud mabbe terrorde si en heli dido tawton dirgol dido kulleji tan waawi la sababu wir fintinde yimbe la egu ewde jonde mu
yalla di dabareji bamaadi hana laato no jidira wonchinimbe don hore joini fedde darontonde golleji mudon e wi hore mabbe eno fawi do hokkude hakkilaji yalla jamare de ana wonde le jam e dejere Burema Sagara kejaado societe civile
yimbe fu ana hen fati yimbe be waddondira yimbe sabi wona fulbe wona haabe si ngaji di fu ana hawrti do mi de mille sou bala societe civile fuddi yidude kanyu en dou yalla ana anda hobe woni mbobe haldeede yalla nangondirgol ja e deejere ana wartatu fa malfede dejjino yalla yimbe le e gube iwde jonde mu en ana heba wirfaade nukulatu be iwitu
hedde kanankoɓe commune o kañen ko dartata ndenagu darane golleji ɗo ɗi keɓal keɓete ley muɗum kuncane hoore Moussa Tembeli jokko hoore maire Banyagara
minen ka martinde kumpa tafo min gondi min ɓattike yimɓeɓe min kaldi komin kawre muɗum ko fuu jaɓanama jonka keddeɗe e juuɗe laamu o e guldiɓe mu heddi nokku ono hani renede kinaɓe tewtine golleji mbawɗe waddandeɓe jawdi kasen ndu mbawɗi walludeɓe hewtude guure koɓe bonnana ɗum ka fuu e golle laamu o minen ka mine jokki e laawol joddo also hal da fama
to banyagara to himbe mudon jetti go hakkilo ONG Gas Mali e be dartadu fa hande laamu be da hunkinde don hore
ngodo yo noddango hejo gomin noddirta programme d'engagement civique